beaeɛ srɛ sɛ mo biara mfa saa machines ne mba ha no sɛ ɔbɛyɛ adwuma wɔ nsuo no so bio na yɛ nsuo no a ɛsɛ no ne nyinaa ɛyɛ yima yɛ sɛ nea yɛbɛserɛ sɛ yɛyɛ wɔ ha no mu policefoɔ mebisa wɔ mmorɔ mo sɛ ɔmo ni nneɛma a ho akadeɛ a ɔmode bɛkɔ nsuo no so nti yɛbɛserɛ sɛ ɔbɛbɔ mmɔden a ma district commander ne ne mpanyimfoɔ a wɔ ha no mu no ɔmo nyinaa nya saa machines no bi a ɛba sɛ life jacket o sɛ boat o ɔmo nsa bɛka saa nneɛma no bi ama sɛ ɔkyena bi yɛba ha no mu a na ɛnyɛ adeɛ a yɛde yɛbɛfrɛ mu sɛ ɔyɛmmra ne ankasa bio yɛbɛtumi akɔ hɔ no mu na ɛsɛ machine ne yɛkɔsɛe no a ɛnea nyinaa yɛbɔ mu yɛakɔsɛe no yɛnsuo a yɛnom no yɛsɛ nsuo no yɛsɛ nsuo no nyinaa life is water is life nti sɛ nsuo wɔ hɔ no mu na sɛ yɛsɛ nsuo no na yɛsɛ sɛ yɛmmɛma wɔn nnansa a na meame deɛ medwen hɔ a mehu deɛ yɛ na mmom no ɔma ɔmo di saa adwuma no nɛpɛ sɛ yɛkasa kyerɛ m sɛ ɔmo ngya saa adwuma no no ɔmo yɛ na yɛ no nko a ne adwuma a ɔmo yɛ a ɔmo bɛtumi adidi ɔbɛserɛ m sɛ obia a yɛbɛkyɛ no wɔ nsuo so no na yɛyɛ nananom so yɛbɛfrɛ ɔmo wɔ ahemfie na deɛ sɛ yɛne ɔmo ka biaa yɛne ɔmo aka.